Yeah, Tuti, this is for you. Asante sana. Been there for me through thick and thin. Ini kwa ajili yako.
Zeni kwa gala kufa chimanye. Jaga la nere kuwase.
I'll see ya.
Kuli mekula bako zefa. Jaga la tube de femi.
Checho.
Zena buko wata. Tupendane bila shaka tuoane. Sijali toto nice, nimekuzimia. Nataka penzi lako, milele na milele. Usijali penzi wangu, mbali tutafika. Nini unataka? Sema my dear. Usikope my love, baby don't fear. Hakuna matata, baby come here. Mimi na wewe, mchana paka night.
Push baby,
usijali we.
Push baby,
let's get it on.
Push baby,
you're the one for me.
Push baby, nimerudi kuwashika. What?
Zeni kwa gala kufachi manye.
Baby,
jaga la nere kuwase.
Ndiyo maana yake.
Kuli mekula bako zefa. Jaga la tube de femi.
Yeah.
Wenzi nze na buko wata. Jaga la mbele na we. Milele na milele. Tafadhali, tabasamu. Nataka uwe wangu na mimi ni wako. Nataka ni kukiss juu hadi chini. Yonyeshe mambo flani, show me what you got. Umbo lako dada, figure number 8. Songea karibu sasa, baby come near. Nikisema how you like it, sema very nice. Satisfaction kwako, nataka urelax. Usijali toto langu, kila kitu kwako.
Push baby,
usijali we.
Push baby,
let's get it on.
Push baby,
you're the one for me.
Push baby, nimerudi kuwashika. What?
Kwa gala kufachi manye.
Sirimba,
jaga la njere kuwase.
Si utani,
kuli mekula bako zefa.
Ndiyo manake,
jaga la tube de femi.
Push baby,
nimerudi kuwashika. What? Kwa gala kufachi manye.